Escape City. I will be your goddamn. The respect, rumor you slain, pussy my absence. Was it fucking wrong? Thought we had a future together, it's clear to me now. I'm just stop being a good provider. I'm putting my back into it like a stealing dog. To rot, sweat, and tears, just to give me fake love. While I push you first, just to see you smile. And I know when you're hurtless like a zombie, not a single feeling from my bed. You wanna turn me into one? Cause this high me said thoughts got me thinking about. Vamos a mesa, ey, I'm covanga, tu soma. Nanja kononya, covaca tinku se. One covanga, what you da? I think I'll be the man. While you're down below, Zina. Nanja jungle to Zine.
Gana wa konon. Aba wala be Uganda. Wadi aba naba kiyam. Toba sobo laba teko. Tengenze musmao. Nangenze mbeko nyomba. Kaya kupangisa.
Omero kononya.
Gaida konon. Aba wala be Uganda. Batulianga vya kulia zingendo kube Uganda. Aba wala vya Uganda kubira kumira pini. Ubange yisi bifomu umkwana aliro enchabata ino simo. Nejaja winga alwala atoku muraba avera ya gala nutu. Balito baona baliba jambola balinga M Global. Pakulianga tofuna baliba kaliza kuponto wala mayembe. Kakuyanga bofira kwebuza isi mezeche yota zira bazona. Kati ya genda musma. Gana wa kononi. Aba wala be Uganda. Wali aba naba kikiamu. Toba sobo laba peko. Zingeze musmao. Nangeze mbeko nyumba. Kaya kupangisa.
Omero kononi.
Gaida kononi. Aba wala be Uganda. Batulianga vya kulia zingendo kube Uganda.
Nkahuro li mwana womulodi. Hati nyewe nkusubu zeki. Apo kubinywa vana babalodi. Mule vikunulira vikusara mukomba ni mchwai. Kaba kuliomuru evirungi vwana viva piani. Kandi timuchumbira hamuru hapwaki. Nunda za hamuru kacho. Karu kwa tensenene
nyewe kinunda kiwoi.
Urusenene Rwanda kiboi.
Gana wa konoi. Aba wala be Uganda. Wali aba naba kikiamu. Toba sobo laba peko. Tengenze musmao. Nangenze mbeko nyumba. Kaya kupangisa.
Omero kononya.
Gaida kononya. Aba wala be Uganda. Batulianga vya kulia zingendo kube Uganda.